Gavumenti esabiddwa okulowooza kuteekawo etteeka erifuga enkozesa ya tekinologiya w'ekika Artificial Intelligence AI kiyambeko mu kutangira abayinza okumweyambisa obubi n'omukuza emisango. Omulamuzi wa kkooti ejulirwamu Geoffrey Kiyabuire yakkaatirizza ebyo abadde yeetabye mu kwasa abayizi aba ssettendekero wa Universal Technology and Management University UTAM erisangibwa e Kungu bbaluwa zaabwe oluvannyuma lw'okukonola degree diploma n'ebbaluwa ezisookerwako mu masomo ageekuusa ku bya tekinologiya.
Mu Uganda mu kiseera kino tekirina etteeka ekwata ku artificial intelligence, naye tulaba ng'abantu batandise okujumbira okukozesa AI, oba osoma, oba okola emirimu mu woofiisi, kkooti nkulu ya High Court, Court Central, ng'abantu batandise okuleeta emisango kubanga omuntu akozesezza AI mu ngeri embi n'ekozesa abantu. N'olwekyo nze kuyira gavumenti omulanga nti baveeyo n'etteeka bategeere
enkozesa ya AI. Omulamuzi Kiyabuire ategeeza nti ng'oggyeeko abantu okutyoboola bannaabwe nga beeyambisa AI, ebyenjigiriza nabyo bisaanye birowoozebweko naddala mu ngeri eya tekinologiya gy'ayinza okubisingamyamu singa tewabaawo okulungamizibwa kumala. Chancellor wa UTAM University Patrick Witature agambye nti okubangula abayizi mu masomo ag'enjawulo awatali kwaba bukugu bwa tekinologiya okwetoloolera ku kompyuta kizza ebyenjigiriza emabega.
Kubanga bayigiriza abantu sibi na by'okumala gasoma nti osomye n'ofuna digiri nga tena gye kutwala. Ekwataganya amagezi bwetugajjamu okusoma ne tekinologi, kubanga ennaku zino tekinologi eyamba nnyo abaana, era abaana bato wano buli omu afunako idea ya tekinologi ngeri gye n'emuyamba. Wadde osoma education, management, business, kubanga ebyedda nti ngula wano n'entunda wali tebijja kumala nga tolina kompyuta, tolina efrit, tolina ki, tojja kusobola okukola business bulungi.
Ssentebe wa board ya UTAM University Professor Venantius Baryamureeba yasabye abatikiddwa okuyita mu tekinologi okwekulaakulanya nga beeyambisa ebisawo ebitali bimugamba ng'okulima n'okulunda.
Tumanyi naku zino bw'oba olina nga UTN acres of land oyinza kwera tibakolaga mu bisawo plant coffee spacing let's say 1 meter or 1 meter and a half. If you just plant the coffee, how much do you need to be the coffee? If you think before you know it, you're already an entrepreneur. Kakati sazeo, try to recruit a staff kubera wana. We have already experimented, we have already hired three, but now we are going to expand in every single one.